Lapha futhi egameni lenkosi Jesu nokuzwa imisebenzi emikhulu nenamandla oyenzile ngaphambili. Futhi manje simi simagange ukuvusa ukukholwa kwethu futhi kusigcoba ukuba sikholwe ukuthi okuceliwe kulobusuku kuzonikezwa. Wena ukwazi ngakunye ngakunye kwakho konke konke abakucelile futhi siyabakhulekela ikakhulukazi Nkosi labo asebeseduze kakhulu kokufa. Letha ukuthula emphefumulweni wabo uma kungakabikho vele lapho. Letha ukuphiliswa emzimbeni wabo siphe khona Nkosi. Sibusisa ukuza kwethu ndawonye siyakhuleka Nkosi kulomhlangano omkhuleko wasebusuku bangolwesithathu ukuthi njengoba sibuthene sazi ukuthi nomaphi lapho kuhlangene ababili noma ngaphezulu uyoba nathi. Futhi siyakucela Nkosi kuba usiphe izwi lakho kulobusuku khuluma kithi Nkosi futhi ufudumeze izinhliziyo zethu ngokumangazayo ukuthi sizokwazi ukuthi siziphathe ngesandla siqinile kanjani thina uqobo ngokwesikhathi esikhulu esisihlalele ngaphambili njengoba sikholwa ukuthi sisondele kufikeni kwenkosi. Siyakubonga ngabantu manje sebeqala ukufumana ukukholwa okuthandekayo kubo nokwazi ukuthi ukukholwa kusho ukuthini. Nokwazi ngisho nokubonga ngezinkonzo ezisengaphambili sikholwa ukuthi uzokwenza ukuthize. Nkosi silinde ngokuba magange njengezinsuku zakudala sikholwa ukuthi isikhathi sesiseduze lapho uzovele nje uphakamise amasango ezulu futhi uthulule izithembiso uNkulunkulu azithembisile ngalolu suku lokugcina. Manje siyakucela Nkosi ukuba ube nabo bonke ezizweni jikelele njengoba namhlanje sizwe abaningi kakhulu jikelele ndawo zonke osekudingeni baphe izicelo zabo Nkosi. Futhi sikhulekela ukubona isandla esikhulu sikaNkulunkulu sihamba ezweni lonke jikelele phakathi kwalabo ababheke lento enkulu. Sithethelele isono sethu silaye Nkosi ngomoya wakho nezwi lakho ukuze sikwazi ukuziphatha ngesandla esiqinile thina uqobo izinceko ezilalelayo entandweni kaNkulunkulu. Asikhumbule futhi sizame ukucabanga ezinhlizweni zethu okwenziwe ngamaKristu asekuqaleni ukuthi ihloboluni lwabantu esasiyohlangana nalo kuba sasihlangane nalabo ababekade bexhumene nawe siqu sabo ukuthi ubuso babo ufanele ukuthi bacwazimula kanjani ngokukholwa nenjabulo. Ukuthi kufanele ukuthi izimpilo zabo zazi kanjani yizwi likaNkulunkulu eliphilayo nje izincwadi ezilotshiwe ezifundwa ngumuntu wonke lapho behamba bengena naphakathi kwabantu uNkulunkulu siphe khona kanye futhi. Kwangathi izimpilo zethu zinganikelwa kakhulu kuwe ukuthi umoya ongcwele uzoziphilela wona uqobo ngathi futhi ukhulume ngathi Nkosi. Kwangathi singakhumbula emikondweni yethu lapho sihamba phezu kwesitaladi futhi kudlane ngezingalo nezwe asifanele sifane nalabo. Futhi sibuyele eceleni futhi sibanike indawo iNkosi nendawo yabo eyiyona yona efanele lapho emhlabeni. Sizothatha isitalo esingemumva sazi ukuthi siyizithunywa ezingamanxusa avela kwelinye izwe sinombuso ozobusa Nkosi. Nombusi wethu omkhulu uzofika masinyane ayithathe yonke imibuso esekubuseni kwakhe futhi uyobusa futhi aphathe naye lapha emhlabeni iminyaka eyinkulungwane futhi sibe naye kuze kube phakade. Nalokho emkondweni Nkosi manje silindele impendulo yomkhuleko wethu sibheke ekuvumeni kwethu. Uma senze noma yini sasho noma yini noma sacabanga noma yini ebiphambene nentando yakho enkulu igazi likaJesu Kristu malisihlanze. Sihole Nkosi njengoba udade eshilo kulobusuku mayelana naye nomyeni wakhe emgwaqeni kuyiwa eChicago. Bahole Nkosi uNkulunkulu bayendaweni ongabasebenzisa kuyo ukuze babe izinsika zokukhanya kwabanye abadukuza ebumnyameni ongayazi Nkosi yethu Jesu. Manje sinikela inkonzo kuwe futhi silalelele izwi lakho lokuqondiswa ukuze sazi ukuthi sililungiselele kanjani leli hora elikhulu egameni likaJesu siyakucela amen. Inkosi Busisi, ngiyabonga mfowethu, bengithe ukungakulindeli lokhu kancanyana mina ngilapha ekhaya ngizizwe sengathi kungathi bengingadingekile ngempela ukuba ngiye endawo ndawo okuphuthumayo. Bengingazizwa ngiphatheke kabi impela mina ngihlezi ekhaya futhi ngingezi emhlanganweni womkhuleko. Futhi ngithe nje qathatha ngangena ngingalindele kimi uqobo ngisho nasemndenini wami ngisanda kungena nje futhi ngasuka ngasubatha. Futhi ngakho ngathi ngiyehla ngiya emhlanganweni womkhuleko futhi ubengenaso ngisho nesikhathi sokulungiselela ukuza ngakho ubengazi ukuthi bengiza. Ngakho ngiyajabula ukuzwa ubufakazi bukadade lapho umfowethu ngalokho kukhanya enhla eSouthern Carolina noma eNorthern Carolina ndawo ndawo eGreenville kwakuyiyo na Southern Pines yebo. Umfowethu Livele ubelapha nje namhlanje ngimpaphathizile namhlanje enkonzweni yompaphathizo lapha namhlanje umfowethu Livele niyamazi nabefundisi lapho umfowethu Parker Thomas. Kukhona ngiyakhumbula ngesikhathi utate esibekelwa isithunzi kwakungukuqinisa okukhulu utate kulokho oku umoya ongcwele ngezinye izikhathi uyosiyeka siqhubekele phambili futhi uvivinye ukukholwa kwethu ukubona ukuthi ini futhi uvivinye ukukholwa kwabanye. Uma ubuka ngqo entweni ethize futhi ubone into ethize bese uyayisho, abanye bayabuka futhi bangayiboni bathi ayikho lapho, niyabo kodwa ilapho. Manje kwakungekho muntu owayengabona ukuthi lokho kukhanya kwakuleyo ngaphezu kukaPawulu kodwa kwakulapho. Akukho muntu obone lelo juba lehlala phansi livele ezulwini likulokho kukhanya ngesimo futhi lale ngaphezu kukaJesu kodwa uJohane uqobo lwakhe kodwa kwakulapho nako. Futhi ngakho kwase kuthi-ke kamuva ngenkathi ngangitshela abantu ngalokhu kukhanya kunjengensika yomlilo, akukho muntu owayefuna ukukukholwa kodwa manje iso langokomshini lekhamera lakukhomba lokho ukuthi kufika kanjani nomoya omubi mnyama. Kufana izimpilo zethu nje siyizithunzi futhi si uma singukukhanya lapho uma izimpilo zethu zihambisana nokukhanya kosuku sihamba ekukhanyeni. Kufana nje nokuthi ubuka phandle bese uthi ngibonile ngesikhathi sasemini ubone isithunzi selanga kungukuboniswa kwelanga, akusilo ilanga qobolwalo kodwa kufakazisa ukuthi likhona ilanga, kufakazisa ukuthi likhona ilanga. Futhi manje uma ngibona njengani nihlezi khona lapho nisebenzisa iziphephetha moya niqoxa, lokho kuchaza ukuthi niyaphila kodwa kuphela kuyisithunzi sokuphila ngoba noma yini izofanele ibe nobumnyama kuyo ukwenza isithunzi, niyabo. Ngoba isithunzi sizofanele sibe nobumnyama obungaka nokukhanya kungaka ukwenza isithunzi. Futhi kungeke kwaba mnyama ngakho konke, futhi kungeke kwakhanya ngakho konke. Uma kumnyama, kumnyama ngempela. Uma kukhanya, akukho sithunzi, akukho lutho lokwenza isithunzi. Kodwa uma kuxutshwe nobumnyama nokukhanya, kwenza isithunzi. Ngakho ngempela sizithunzi zokukhanya, manje ngibonisa ukuphila okuvela ndawo ndawo. Uma unjalo futhi ungumKristu, lokhu kungokuyisithunzi kufakazisa kuphela ukuthi kukhona ukuphila lapho ongeke wafa khona, ngoba lokhu kuphila kunokufa kukho, niyabo. Kodwa kuyisithunzi ngoba uyaphila isidalo esinyakazayo sinamakhono okubona, ukucabanga, ukunyakaza nokuxoxa nemizwa emihlanu yomzimba. Kodwa nakho niyazi bona bayafa futhi kunenkathazo eningi kakhulu. Uyazi kungaba kuphela kungukubonisa, niyabo, ukuthi kukhona ukuphila nokufa kuxutshwe ndawonye. Okomzimba kuzofanele kufe, kodwa uma ubonise ngokuphila kwakho okusazokufa ukukhanya kwasezulwini, khona-ke ubonise ukuphila okuphakade uNkulunkulu. Manje-ke uma ufa kukho okunye ongakwenza ngaphandle kokuya kulokho kukhanya, ngoba yilokho okubonisile. Uma ungowasezweni elimnyama ubonisa lokho futhi ungenza ayikho enye indlela ongaya kuyo kodwa ebumnyameni yabo ngakho sisekuboniseni ngakho siyakubona lokho futhi impela njengoba umoya ongcwele ubonisa ukukhanya nokuphila kanjalo nokufa kubonisa umnyama futhi napa bobabili kusasa ngokuphela kweviki mhlawumbe ngesonto sithola isithombe esishuthiwe esincane sikhuliswe sabangu sayizo omkhulu ngakho singabekwa ebhodini lezaziso lapho isithombe sakho sile ngaphandle lapho ebhodini lezaziso angazi noma nisiqaphelile yini noma cha bese kuthi ke cishe sekuphele iviki eJamaica lapho engangenza khona umsebenzi wokuba isithunywa senkolo sithumela amatape emhlabeni jikelele Nethi zimpazi isikhombisa ibuyele emuva le emazweni aseJamaica le maphakathi futhi useyisidala kakhulu emuva phakathi lapho emva kweBlue Mountain nakomtabu ngezinye izikhathi banene sikophamazi esibatholela sona odingeka ukuba njenge Victrola endala uyiwayinde bese ke uyidedela tetela idlale kanjalo bese ke njalo emizuzwini embalwa ukhona ozofanele ayiwayinde leliqembu laline nebhethe encane ibhethe engu 60 volt noma into ethize enye lidlala esiphophamazi futhi bonke babehlezi indawonye cishe ngaleli elilapha kulobu busuku lilalele lezo zimpawu ngikholwa ukuthi kwakuyizo futhi ngenkathi ngisakhuluma baqaphela kungena endlini kwafika lensika yomlilo efanayo yawelela lapho okwakukhona khona isiphophamazi yasehlala phansi phezu kwazo futhi bahamba basebethatha ikamera basebeshutha isithombe sayo futhi efanayo nje nanso ilenga khona lapho phezu kwazo manje siyasikhulisa ukuze sisibeke ebhodini yezaziso phande lapho ukuze nikwazi ukusibona Sinokubonga kakhulu ngomusa kaNkulunkulu lethu kokwethu kithi ebukhoneni bakhe ngalolu suku manje sinokubonga ngezinto eziningi manje ngicabanga ukuthi ngizobuka phakathi lapha bese ngibona ukuthi ngingawathola yini amanye amanothi noma amanye enye into ethize engakhuluma ngayo noma sizitholele olunye uhlobo lwe ngilenye indikimbe ebhaliwe empeleni emuva lapha ngathini uma ngingayithola eyodwa mhlawumbe inkosi izonginika into ethize kuba ngisho nento ethize sisakhuleka manje simaganga esonto kade ngikhuluma emilayezweni futhi ngesonto Nihlalise lapho isikhathi eside ngokuthi ukhalelani kimi na khuluma kubantu futhi uqhubekele phambili. Manje ngesonto inkonzo yokuphilisa lapho ogulayo ezokhulekelwa khona. Manje ufika ngakwabagulayo futhi kuzofanele kube nesizathu esithize sokuthi abagulayo uma sibakhulekela uma bengaphiliswa. Futhi ngifuna ukuba uma inkosi ithanda kube nje intshumayelo ephishane ngesonto ekuseni futhi ngakho ngizoba nenkonzo ukuphilisa futhi ngikhulekele bonke abantu noBilly Paul noma omunye wabo uzoba lapha ngesonto ekuseni cishe ngelesishiyagalombili uma indlu yokukhonzela isivulwa ukunikeza abantu amakhadi lapho bengena emnyango kumbe noma yinini lapho bengena futhi manje bese ke ngifuna ukuzama ngikholwa ukuthi inkosi ngandela thize inginike okuncane ukubona okusithekileyo ngezizathu zokuthi kungani kunabanye abantu abangaphilisi futhi ngikholwa ukuthi kungushoda kokuqonda futhi ngiyakholwa mhlawumbe sizokhuluma ngalokho ngesonto ekuseni inkosi vuma manje umhlangano omkhuleko wangolwesithathu ebusuku ungumhlangano omfishane nje lapho esibuthana khona bese sikhuleka njengoba sinawo futhi sihlangane ndawonye ngezinye izikhathi ngikholwa ukuthi enye yezinto ezinkulu engiyithola ngalolu suku ngokushoda kobuqotho kwalokho esikukholwayo niyabo yabo uma uNkulunkulu ngezinsuku zika John Wesley wayekwenze ngalolu suku kulokho akwenze namhlanje ngabe kwenzani ngezinsuku zika Martin Luther kumbe nani okunye na njengalokho esimbona ekwenza kokubili kufakazelwe ngebandla ngomoya nangesayense nawo wonke umnyakazo ukuzwa kwakho kwakho kuzofanele kuvume nezwi kaNkulunkulu lapha likumemezela futhi likusho ngaphambi kokuba kufezeke bese kuthi-ke kwenyukela futhi kuprofetha futhi kukhombisa yona impela into ayisho kuzofezeka ngokuphelele khona impela akusho futhi sisalokhu sihlala sithi ukuba ngabavilaphayo kube sengathi siyamangala awu angazi noma ngabe lokho bekungahle ukuba kuchaza mina yini angazi noma ngabe bekungahle ukuba nje kuchaza ibandla lilonke noma angazi noma ngabe ngempela ngiyabandakanyeka kulokhu na ngicabanga ukuthi ngesonto ekuseni ngizozama ukukhuluma ngeminye yaleyo migomo engahle isikhanyisele kancane manje lo busuku ngithole into ethize nje ngiphenya kuyo lapha ngaphambi kokuba ngehle ngicabangile uma-ke umfowethu Neville uma bengingehlela lapho kwenzeke athi sukuma ukhulume bese uhlala phansi nje ngiyabona ngicabangile kungcono ngibhale phansi imibhalo engangemibili ngoba ngiyazi yena ungumfowethu othandeka ngempela futhi siyamthokozela ngaphambi kokuba sikhulekele phezu kwezwi ngifuna ukukhumbula umfowethu angikwazi ngisho nokubiza igama lakhe ngalesi sikhathi bobabili balapha abangani bami bangabefundisi nabavangeli ensimini bephuma bayizwa le milayezo ngetheyiphu futhi baphuma emabandleni amahlelo ehlukene abafu ababili abasha nomfana kakhulu omunye wabo ukhathalele kakhulu uze wehla ngendiza eTucson maduze nje ekuvaleni umhlangano ngikholwa ukuthi ngangisekudleni kwasekuseni kosomabhizinisi nomfo omsemncane umfo osemncane kahle uyehla futhi bangabasekansas futhi beza lapha besuka kude le kuba ngibashadise ngiyakuthokozela lokho ukucabanga ukuthi abantu abakholelwa emikhulekweni yakho ngokwenele bakholwe ukuthi uNkulunkulu uzozo futhi aphendule abantu abasha besaqalisa empilweni yakanje futhi ngenkathi sebefike lapha ukuba ngibashadise izolo ukuthola umthetho wesifundazwe Indiana udinga futhi ngisho nanokuba benokuhlolwa kwabo igazi ukuba balinde lapha esifundazweni izinsuku ezintathu ngaphambi kokuba bashadiswe ngakho bangeke bashadiswe kuze kube ngolwesihlanu ekuseni futhi ngizocela umfowethu lapho egcineni uma ezosukuma nje futhi asitshele ukuthi ungubani nenenekazi lakhe elincane elihle elithandekayo lapho nomfowethu olandelayo Ngiyabonga kakhulu siwafisela ngempela lamanxusa asemancane umsebenzi wenkosi uJesu izibusiso zikaNkulunkulu ukuziphumelelisa endleleni futhi njengoba ngimangala ngilindele ukufika kwenkosi nokubona izinsizwa nezintombi ezinenhloso enhliziyweni ukukhonza uKristu lokho kuyangigxuxumisa niyabo uzibona ngivuka kanje inkosi ikubusise kakhulu mfowethu tate manje asiphenye ngale encwadini encane engingakaze ngikhulume ngayo ngaphambili empilweni yami futhi ingekakhulu isahluko sodwa nje incwadi kaFilimoni futhi ngingum-Irish omncanyana nje futhi nginowaya ozongolozele amazinyami angezansi ukubamba athi awabe mabili ngemumva endaweni ngezinye izikhathi angiwabizi kahle la magama uma angazi ukuthi ayini futhi ngezinye izikhathi angikwazi ukuwabiza kahle ngenxa yokushoda kwemfundo ngakho Filimoni omunye ushilo emumva lapho engicabanga ukuthi kuyikho ngempela ukubizwa kwalo manje ivesi lokuqala ngifuna ukuthatha nje izwi noma amabili kuyo upawulu isiboshwa sikajesu kristu futhi ilokho engifuna ukukusebenzisa kulo busuku njengendikimba inkosi ithanda ithi isiboshwa Manje kwakungalikhona ukuba ucabange ngoPawulu ezithatha njengesiboshwa indoda eyazalwa ekhululekile igcwaliswe ngomoya ongcwele kodwa nokho uzibiza ngesiboshwa. Futhi manje siyathola uma ebhalela abaseKorinte uPawulu umphostoli kaJesu Kristu ngesinye isikhathi uPawulu inceku kaJesu Kristu ngentando kaNkulunkulu uma ekhuluma kuTimotheyu abehlukene. Manje uma eloba lapha kuFilimoni wathi uPawulu isiboshwa sikaJesu Kristu uPawulu umphostoli. Ngithanda ukushumayela ngobunye obusuku ngalokho uPawulu inceku ngishumayele ngalokho bese kuthi-ke uPawulu isiboshwa kodwa kulo busuku kungukuthi bekungathatha amahora ukunakisisa enye izindaba engithanda ukuyithatha kulo busuku uPawulu isiboshwa futhi ngithathe indaba yokuthi isiboshwa manje sikhothamisa amakhanda ethu umzuzwana nje kusi Jesu noma yimuphi umuntu ngokomzimba okwaziyo angawaphenya amakhasi aleli Bhayibheli kodwa umoya ongcwele kuphela ongalihumusha ngendlela elihloselwe yona. Simcele ukuba eze manje futhi asisize ukuba siqonde ukuthi lokhu kwakuyini wabhala lona omkhulu umprofethi onamandla uPawulu futhi nokho uzibiza ngesiboshwa. Kwangathi umoya ongcwele ungasembulela lokhu njengoba selinde yena ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Now, I can imagine Paul when he wrote this letter.
Manje sengathi ngiyabona uPawulu ngenkathi lobo lencwadi lethe kuFilimoni ukuthi wayehlezi kanjani ejele phansi lapho emgodini oyitilongo leziboshwa lomuzi isiboshwa. Futhi wayekwazi kahle ngesikhundla sakhe ukuthi igama lalichaza ukuthini. Wayezungezwe imigoqo yezinsimbi. Wayekwazi kuphela ukukhululwa uma kukhona omkhululayo. Futhi wayekwazi ukuthi kwakuyini ukuba isiboshwa. Futhi manje-ke futhi ngikholwa ukuthi umphostoli wayechaza nje okuncane hhayi ngempela eyibhekise esimweni sakhe samanje njengokuba yisiboshwa sobuyena yena bangokomzimba ehlezi lapha kuleli jele. Kodwa ngikholwa ukuthi wayebhekisele kubuyena yena umoya wakhe intando yakhe ngokuba yisiboshwa kuJesu Kristu. Manje sonke sizalwa singozikhethela indlela yokuziphatha ukwenza noma yisiphi isinqumo esifisa kusenza. UNkulunkulu kwenza ngobulungiswa lokho ngoba ufanele abeke wonke umuntu ezisekelweni ezifanayo. Kungenjalo wabeka umuntu ongalungile wabeka umuntu wokuqala ezisekelweni ezingalungile abeka ukuzikhethela indlela yokuziphatha. Ngiyabosi njalo impela nje kulo busuku njengo-Adamu no-Eva akukho kwehluka. Okulungile nokungalungile kubekwe phambi kwalowo nalowo wethu kuphila nokufa singenza ukukhetha kwethu ukuwe kukwenza. Ngiyabona leyo ndlela u-Adamu no-Eva yenza ngayo futhi ngiyabona futhi benze ukukhetha okungalungile futhi manje ngalokho babeka sonke isizwe sesintu phansi kokufa inhlawulo yokufa. Kwase kuthi-ke uNkulunkulu wehla ngesimo somuntu wayesethatha lokho kufa wayesekhokha inhlawulo yokufa ukuthi izikhonzi zakhe zazifisa ukuba zikhululwe zazingahamba ngokukhululeka. Manje uma athatha thina ngaphandle kwendlela efanayo enza ngayo u-Adamu no-Eva wavele nje wasidonsela entweni ethize wathi ngizonisindisa noma ngabe nifuna ukusindiswa noma qha. Wabeke esebeka u-Adamu no-Eva ezisekelweni ezingalungile nabo. Kodwa ngamunye wethu uzofanele akhethe lolu suku phakathi kokufa nokuphila singakwenza. Njengoba ngizwakalisile nje uma ukukhanya kwakho kuzofakazisa impilo yakho izofakazisa impela ukuthi yiluphi uhlangothi ongakulo. Angikhathali ukuthi yiluphi uhlangothi othi ungakulo. Okwenzayo nsuku zonke kuyafakazisa ukuthi uyini. Nisizwile isisho esidala impilo yakho iba ngomsindo kakhulu. Angikwazi ukuzwa ubufakazi bakho nabo izenzo zakho siba ngomsindo kakhulu. Bengihlala njalo ngikholelwe ekumemezeni nasekugqumeni kodwa bengihlala njalo ngithi ungagqumi wedlule ongakuphila ngoba izwe lizokuqaphela lokho. Uyabo ufanele nje ugqume uphakame ngangokuphila kwakho ngakho ngoba ukhona okuqaphelayo. futhi manje uma abantu abayikuza ebandleni ba abaningi babo abayikukwenza nje nabanye babo bengezi ngabantu abaqotho babone ukonakala okuningi kakhulu ebandleni sebeza bafuna ukuzihlanganisa ngalotho nalo futhi izikhathi eziningi sikhuluma ngomcabango osobala walokho kulukhulu ukuba ubasole uyabonga ngenxa yendlela abantu abenza ngayo bazibiza ngumKristu bayisikhubekiso esikhulu kunazo zonke izwe elinazo ngowesilisa nabesifazane ozitsho ukuthi ungumKristu futhi aphile into ethize ehlukile kulokho abazitsho khona kunjalo impela manje okwezindumalo eziyofika ekwahlulelweni manje isoni ugweva umgimbuli isiphingi asiku dumala ukuzwa isigwebo saso sifundwa ukuba sisuke siye emlilweni onguna phakade asiku dumala kodwa lowo mfo ozama ukuzifihla emva kohlobo oluthize lokuzitsho ibandla lowo umfana ozodumala ngosuku lokwahlulelwa yabo ozitsho ukuthi ungumKristu futhi aphile ngenye indlela ethize bekungangcono kuye ukuba engazange enze ngisho noma yilophi uhlobo lokuzisho waqala wasuka kunokuqala bese ephila okuthize wehlukile ngoba uyisikhubekiso esikhulu kunazo zonke sinazo ngokuba lowo ozishoyo othi ungumKristu futhi aphile okuthize okwehlukile njalo ungayehluleli impilo yakho ngokuthi amandla angakanani onawo ukuba wenze izimangaliso futhi asize ehluleli thina ngokuthi ungakanani ukwazi onakho kwezwi kodwa njalo zahlulele wena ubuke emumbo futhi uthatha iuhlu oluqukethe impahla yonke yokuthi soboluni lwesithelo ukuthi impilo oyiphila okwamanje manje ithelani yabo njengoba ngasho umayele esikhathini esithize sedlule emhlanganweni wosomabhizinisi e-Phoenix e-Arizona wokuboniswa kukaJesu ubonisa ukuphila komKristu ngathi ngazalelwa entsha lapho eKentucky lapho kuyisidala impela kakhulukazi emuva ngenkathi ngisengumfanyana nalo mfana omncane othize wayengakaze abe nekhaya njengoba sinalo lapho lapho esasi namalenekazi amaningi kakhulu amahla adingeka azibuke ezibukweni indlu yonke kugcina izinole zawo zisendaweni nje nokunye nokunye kodwa wayenesibuko esisodwa esincane utsizo lincane nje libethelwe ngisipikili esihlahleni ngaphandle lapho ibhetshi lokuwashela lalikhona lapho unina noyise babe washela khona futhi babe kama izinole zabo nokunye nokunye kulolu tsizo lincane lesibuko esidala sibethelwe ngesipikili esihlahleni ngokukhuluma ngokusobala lolo uhlobo lwekhaya esinalo noma ubani ofuna ukubona isibuko thina abafanyana Tastinga stole ibhokisi bese sikhuphukela ebhentshini lokwashela bese sibuka kulolu tsizo lwesibuko engalixoshwa mina uqobo lapho kulahlwa khona izibi lokho kwakungesikho ezantsi eKentucky lokho kulapha eIndiana enhla eUtica Park lapha manje lo mfanyana omncane wayengakaze ngempela azibone yena uqobo kanjalo ngakho ufika edolobheni ukubatshela ugogo wakhe futhi kusekuhambeni kwekamelo ugogo wayenendlu eyayinesibuko esiphelele emnyango futhi ngakho umfana omncane egijima edabula ekamelweni ubona omunye umfana omncane phambi kwakhe nomfana omncane wayegijima naye ngakho wacabanga ukuthi kufanele ame imizuzu embalwa bese ebona ukuthi umfanyana wayezokwenzani futhi ngenkathi ema umfana omncane wama ngenkathi ephendula ikhanda lakhe umfana omncane waphendula ikhanda lakhe wena wayikhanda lakhe umfana omncane wena wayelakhe ekugcineni wahamba wasondela kubahlole wayesejika nonina embukela nokhulu wakhe bemangele wathi ngani mama yimi lo ngakho ngasho ukuthi thina futhi sibonisa into ethize niyabo impilo yethu iyaboniswa futhi manje ukuba sasiphila ezinsukwini zikanowa olukabani uhlangothi esiyasiyoluthatha na iluphi uhlangothi esiyasiyoluthatha ngalolo suku olukhulu unowa aphila ngalo na iluphi uhlangothi esiyasiyoluthatha ngezinsuku zikamose na iluphi uhlangothi ngezinsuku zika-Elijah umprofethi lapho lonke izwe laligajwe ukukaba olukhulu lobumodeni njengoJezebeli wesimodeni futhi wayezisise zonke izinceko zenkosi zaphumela endleleni yokwezwe na nebandla nabaphristi bonke babemkhothamela. Wawuyothatha uhlangothi lokuthandwa ngabantu noma wawuyoma no-elita na? Manje futhi ezinsukwini zenkosi uJesu lapho esasingacabanga khona ngalo muntu ongathandwa ngabantu ongafundiswanga imfundo yizwe kungekho zikole ababengake basithole ukuthi waya kuso futhi kungekho sipiliyoni sasekholeji futhi-ke ukhula enenegama lokuthi unokuzalwa ngaphandle komshado useyaphuma-ke eshumayela ivangeli elaliphambene nanoma yini ababekade beyifundisiwe khona impela futhi egxeka befundisi nezinhlangano zabo kanjalo njalo. Nezinhlangano zazikade zenze isitatimende umona uma ubani ngisho eke waya uyozwa lo okuthiwa ngumprofethi uyokhishwa esinagogeni okwakuyisono esibulalayo babefanele baziphendulele. Indlela kuphela ababengakhonza ngayo kwakuphansi kwegazi lewundlu babefanele beze kulo mhlatshelo bese-ke babeba ngabaxoshwa futhi kwakuyinto enkulu kabi. Nale ndoda yashaywa indiva njengalokho nje futhi nokho yayingokuphelele nombhalo kodwa hhayi ngendlela ababewazi ngayo yilophi uhlangothi owawuyoluthatha na nabo. Manje unga impilo yakho oyiphilayo manje ibonisa manje lokho nje owawuyokwenza ngaleyo nkathi ngoba usalokhu ukhwelwe ngumoya ofanayo. Yabo uma uthatha lo hlangothi manje nabo wawuyokwenza ngaleyo nkathi ngoba umoya ofanayo okuwe manje wawukubantu ngaleyo nkathi. Yabo Jezebeli kawuthathi neze umoya wakhe uyasuka nje kumuntu oyedwa uye komunye. UNkulunkulu kawuthathi neze umoya wakhe naye usuka komunye uye komunye. Yabo ngakho wona impela umoya wawuphezu kwa-Elija uza phezu kuka-Elisha ofanayo phezu kwaJohane umbhaphathizi nokunye nokunye. Umoya ongcwele wawuphezu kukaKristu uza phezu kwabafundi kwehle njalo futhi usalokhu uphezu kwabantu. Yabo uNkulunkulu akawuthathi neze umoya wakhe ngakho sishiywa lapho-ke ukuba senze ukukhetha futhi angiboni lapho uPawulu ayezisola khona nganoma yini futhi ethi wayezisola ukuthi wayeziboshwa kodwa wayezibhekisela ngikholwa ukuthi uPawulu njengoba aloba le ncwadi iletha ngalelo peni ukuthi kwakungumoya ongcwele umbangela ukuba alobe lokho. Ukuthi mhlawumbe ngisho nakulowo msuku ukuthi singayihosha indikithi yendaba yendikimba yethu ukukhombisa ukuthi kungani uPawulu enza lokhu ngoba kungokombhalo nokombhalo kuphakade. Ngiyakholwa ukuthi etezi kuleli jele elidala elimnyama uPawulu alobela uzakwabo lapha ukuthi umzalwane wakhe ukuthi wayeyisibotho sikaJesu Kristu ngakho wayekuzwakalisa ngokubona lokho okwakumzungezile. Manje wayesejele kodwa lokho kwakungesikho lokho ayekhuluma kukho le nceku kaKristu umfundisi kanye naye wayekhuluma ukuthi wayeyisiboshwa ezwini likaJesu Kristu ngoba uKristu uyizwi. NoPawulu wayekade isifundiso esikhulu ngosuku lwakhe wayenempokophelo enkulu wayeyindoda eyayikade iqeqeshwe ngabantu umfo ogama likuGamalieli owayenguthisha omkhulu wosuku lwakhe esinye sezikole ezinkulu kunazo zonke ayengaya kuzo. Isibonelo nje njengoba sithi Quinton noma Bob Jones noma esinye isikole esikhulu esikavile wayekade efundiswe ngomfundisi wezwi futhi wayefunde ngempela ekhaliphile nomfana onobuhlakani enempokophelo enkulu yokuthi mhlawumbe sukulumbe abe ngumpristi noma umpristi omkhulu kubantu bakubo wayenompokophelo. bese ke ukuthola ukuthi lempokophelo enkulu wayekade eqeqeshelwe yona futhi wayekade echithe yonke impilo yakhe kusukela mhlawumbe ebudaleni obuthi bube iminyaka eyisishiyagalombili noma ishumi ubudala uyacishe emashumini amathathu noma amashumi amathathu nanhlanu ngenkathi eqeda ikholeji futhi wathola iziqu futhi wayenawo onke amadiploma akhe nayo yonke into futhi wamayekahle nabo bonke abafundisi besesontweni ngisho nakumpristi omkhulu eJerusalema. Wayeneziyalo ezivela kuye, iziyalo eqondene naye siqu sakhe, ilotshiwe futhi wathemba ngalo Sawulu omkhulu ukuba ehlele eDamaseku nokuthi athole bonke labo ezansi lapho ababekhonza khona uNkulunkulu ngokuphambene nalokho akusho nokubabopha bese bafaka ejele. Uma kunesidingo wayeneziyalo zokuba babulale uma wayefuna ukwenza wayenempokophelo enkulu futhi manje konke lokho ayekuqeqeshelwe uNkulunkulu wayekukhiphe konke kuye niyabo nalokho intoso yakhe eyayikho nalokho uyise ayekuchithele imali yakhe nezimpokophelo zikayise nonina konke kwakukade kuthathiwe kwasuswa kuye ngenxa yokuthi kuthi uNkulunkulu wayenenye into ethize ngakho-ke wayesiboshwa entusweni yakhe ayekade enayo empilweni futhi wayesephenduke isiboshwo kujesu kristu owayeyizwi leyo ndlela yeDamaseku yamkuqola upawulu ehla ijengeleshumi nanye nqo mhlampe emini ukuthi washawa walahlwa phansi futhi wezwe iphimbo lithi sawulu umkhuphelani na futhi wabheka phezulu futhi ebheka phezulu eyijuda futhi wayazi ukuthi insika yomlilo yayiyinkosi eyahola abantwana bakwa-israyeli ngoba wayazi ukuthi yayiyilokho khumbulani umepheru wayengasoze abiza noma yini ngenkosi igama elikhulu nkosi elohim ngaphandle uma wayekade enelisekile ukuthi lokho yilokho okwakuyikho ngoba wayeyisifundiswa esikhulu esiqeqeshiwe futhi ngenkathi ebheka phezulu futhi wakubona lokhu ukukhanya insika yomlilo eyayihole abantu bakubo bedabula ehlane wayesethi nkosi Elohim igama elikhulu nkos nkosi ungubani na futhi kufanele ukuthi kwaba isimangaliso kanjani kulo siyazi wezenkolo ukuba yithi ngingujesu yena impela lo ayemelene naye kakhulu ukujika okunje okunje pho fanele ukuthi kwakukade kube into ethize esebekayo kule ndoda ukuthi zonke izimpokophelo zayo eyayikade inazo ukuthola ukuthi bona manjalo eyayikade ibahlupha izimpokophelo zayo zaziyiqhubele kukude le nento enkulu eyayihlose ukuyenza futhi ukushaqeka okukhulu kanje pho okufanele ukuthi kwaba yikho ngalo mpostoli ngenkathi ithi ngingujesu yena impela lo eyayimhlupha ungihluphelani na esiyisitapuni esincane esingase sisikhathaze phakathi lapha niyabo njengoba behlekisa ngebandla abahlekisi ngalo ngempela ibandla bahlekisa ngojesu ungihluphelani na wakwenza kanjani-ke upawulu nakho konke ukuhlakanipha kwakhe kukholwa ukuthi lokhu kwakuyi ukuthi leli qembu ayelihlupha kwakunguye impela uNkulunkulu ayezisho ukuthi uyamkhonza cabanga ukuthi lokho ngokuthi ngaphandle kokukuhlaziya cabanga ukuthi sonke siqeqeshwe ngokwenele ukwazi ukuthi mhlazi ukuthini lapha into efanayo yenzeka namhlanje upawulu ngokungazi wayesahlakaniphile namanje futhi ekhaliphile ekhaliphe kakhulu kwedlula lawo magalile angafundile ayewahlupha ayesevele esesekuzehliseni kwawo emukele le ndoda njengenkosi kwathi uPawulu efundiseni kwakhe okukhulu nesihlakaniphi zakhe wayengenako ukwemukela lokho futhi ukujika okunjepho okufanele ukuthi kwaba kuye kule ndlela futhi washawa ngobumpumputhe ukuze angakwazi ukuqhuba ukuthunywa kwakhe kodwa waholelwa ezansi endaweni esitaladeni esithiwa siqondile nendlu yoyedwa bese-ke kufika umprofethi ezansi lapho ogama lingu-ananiya wabona embonweni yena eza ehla wabona lapho ayekhona wehlela lapho ayekhona wayesengena wayeseli sawuli mzalwane inkosi ibonakale kuwe usendeleni wehla yangithuma ukuze ibeke izandla zami phezu kwakho bese wemukele ukubona kwakho bese ugcwaliswa ngomoya ongcwele niyabona lapho ayekhona fanele ukuthi kwakukade kuyinto enjani kupawulu nabo konke lokho ayekade eqeqeshelwe ukukwenza kwaphambana ngakho manje nayo yonke imfundo ayenayo yaba yize nje kuye manje wayazi ukuthi wayebenesehlakalo ngakho naso esinye isifundo esihle sethu ukuthi isehlakalo esisodwa senele sizofanele sibe isehlakalo ngokwezwi lenkosi ngakho yena ebona lokhu futhi azi ukuthi kwakuyinto ethize enkulu khona-ke ukuthi omunye umuntu othize wayeyamukele ngaphambi kwakhe wathatha iminyaka emithathu nezinyanga eziyisithupha ezansi ogwadule e-Arabiya ethatha iBhayibheli njengoba lalinjalo ngaleyo nkathi iTestamente elidala futhi ehlela lapho ukuba aqhathanise lesi sehlakalo ayebe naso futhi abone ukuthi ngabe sasingokombhalo yini manje ukuba-ke wathi awu ngigagele lokho bekungokuncane nje okuvele kwashabalala kungatheni futhi waqhubeka na ngizolandela inhlakanipho yami manje wadingeka abe ngofakwe etilongweni entweni ethize itilongo ngakho emva kokuqathanisa futhi ebona akumangalisi wakwazi ukuloba incwadi yamaHebheru ngomfanekiso niyabo iminyaka emithathu nengxenye ezansi lapho egezelela ezwini futhi ethola ukuthi yena impela uNkulunkulu owambiza wayembuyisele mumbo futhi eguqula konke okwezinhlakanipho zakhe eguqula konke ake akucabanga konke aqeqeshelwa ukuba yikho yonke impokophelo yakhe wayesula nje wayisusa kuye futhi waba isiboshwa uthando lukankulunkulu lwalube lukhulu kakhulu nesambulo esinjepho ayengela kuthetha kuso leso isehlakalo sangeqiniso salo lonke ikholwa langempela elihlangane nonkulunkulu ufika ekuxhumaneni nento ethize enkulu kakhulu ukuthi uba yisiboshwa kuyo yonke enye into niyabo utheta kuyo yonke into kuba uthi ufake etilongweni wena uqobo kule kuyezwakaliswa ngesinye isikhathi lapho uJesu athi umbuso wezulu uyinto ethize efana nomuntu ethenga amaparele bese-ke uma efumana lelo parele elikhulu uthengisa ngakho konke anakho ukuba athole lelo futhi ileyo ndlela lapha unomqondo wokuhlakanipha nesehlakalo sesayente ezenkolo kodwa uma sekufika esikhathini ukuthi uma usuthola ngempela into yangempela uthengisa nje ngayo yonke enye into bese uzivalela wena uqobo kule upawulu wazi ukuthi kwakuyini wathola ukuthi wafaka amahanisi kwenye into ethize njengoba sifaka ihashi ehanisini lizodoza into ethize nopawulu wazi emva kwalesi sehlakalo neminyaka emithathu nengxenye yokufanekisa isehlakalo ayenaso nebhayibheli waqonda ukuthi unkulunkulu wayemthethile futhi wayemfake amahaniso ngomoya ongcwele isehlakalo ayenaso kudonsela ivangeli ebukhoneni babezizwe umoya qobo lwawo wamfaka amahaniso futhi namhlanje njengezinsuku njengezinceku zikakristu siba ngabafakwe amahanisi sihukiwe asikwazi ukuhamba sivalelwe ngemigoqo nawo sifakwe amahanisi ezwini Kuna ndaba kuti noma ubani omunye uthini vakamahanisi kulo ukhona wokuthize ngalo ukuthi ungeke nje wathetha kulo mboshele ejokeni nalo ngomoya ongcwele ukuphele ejokeni lezwini akunandaba ukuthi noma ubani omunye uthini liyizwi elihlela njalo lifakwe amahanisi nalo faka ijoka nalo ezwini ngomoya waye fakwe amahanisi wayefundile kuyingemuva logwadule lwase-Arabiya lapho ngenkathi zonke izinto zakhe zasekuqaleni nezehlakalo nempokophelo ukuthi wayehlutshulwe lezo zinto manje yilapho esithola khona namhlanje ukuthi sifanele sihlutshulwe kuqala nabantu abafuna ukuhlutshulwa umfowethu oyimethodist ufuna ukubambelela ekufundiseni kwakhe ukuncanyana kwe-methodist umfowethu oyibhaptisti ufuna ukubambelela ekufundiseni kwakhe ukuncanyana kwebhaptisti yabo kodwa ufanele ngokoqobo uhlutshulwe yonke into futhi nje uzalwe ngokusha kabusha bese uthatha kusukela lapho uvumele umoya ongcwele uhole ungeke wathi awu manje kwabayi wami wami watsho ngenkathi engena wangena ebandleni waqhawulana nomelusi yena uyilunga likahle elethembekile lokho kungahle kuba kwakulungile esizweni sakubo kodwa singesinye isizwe niyabo manje ezifanele sibuyele ezikhathini ezebhayibheli zalolu suku abaprinti wayefakwe amahanisi nabo kodwa niyabo basebewelele nganeno kwesinye isimiselo sesikhathi futhi bayehluleka ukuhlubula ihanisi labo elidala futhi bafake ihanisi elisha nento efanayo siyithola namhlanje esedlulile onyakeni wobuhlelo njengoba fakazisile ngeminyaka yebandla ibhayibheli nokunye nokunye kodwa sifika manje onyakeni okhululekile lapho umoya ongcwele eqobo lwawo wehla khona futhi uzibonakalise eqobo lwawo futhi uzazise eqobo lwawo wenze zonke izithembiso owazithembisa zifezeke isikhathi esikhulu kanje pho futhi wakwazi lokho enye into wayazi ukuthi wayengenakuya ezindaweni lokho efakwe amahanisi kulokhu ukuthi angakwazi ukuthi wenza kodwa wayefuna ukuhamba wayazi ukuthi impokophelo yakhe yamdonsela phakathi kwabazalwane lapho ayemenywe ukuza khona futhi nokho wacindezelwa umoya ukuba enze enye into ethize wayengesuyo wakhe mhlawumbe omunye wayengathi mfowethu usawulu mfowethu upawulu sikufuna uze ngapha ngoba sinebandla elikhulu kuna onke sinenhlangano enkulu kunazo zonke iminikelo yakho izoba mikhulu nokunye nokunye kodwa ecindezelwe umoya wacabanga nginomfowethu lapha ya ngithanda ukuwela futhi ngimsindise lo mfowethu ngimise enkosini kodwa nokho umoya wamcindezela ukuba aye kwenye indawo ethize wayesiboshwa kuyikho nkulunkulu senze iziboshwa kanjalo ezimpokophelweni zethu uqobo zokuzazisa nasezahlulelweni zethu uqobo indlela yethu engcono yokucabanga ukuba sibe yisiboshwa sikajesu kristu ngicabanga ukuthi leyo kwakuyinkulumombiko enkulu ukuthi ngiyisiboshwa kujesu kristu futhi khumbulani uyizwi nabo akunandaba ukuthi noma ubani omunye ucabangani iyizwi yabo uma wesiboshwa ezweni akukho hlelo elingakuntengantengisa usuke kulo yizwi nje uyisiboshwa kulo lilokho kuphela ufanele wenze ngendlela elenza ngayo manje wayengenakuya ezindaweni ezithiza efuna ukuya kuzo ngoba ngani na umoya wawumenqabela khumbulani isikhathi esiningi ukuthi upawulu wayezama ukuya endaweni ethize icabanga yilapho ebengingaba khona nomhlangano omkhulu kodwa umoya wawumenqabela manje ngabe lokho kubeka ngokucacile futhi kufakazise ukuthi upawulu wayesiboshwa na isiboshwa kujesu kristu ifakwe amahanisi ezwini lakhe umoya ngiyakuthanda lokho wayeboshiwe wayeboshwe ngeketango nangezibopho zothando ukuba enze itando kankulunkulu futhi leyo kuphela wayesiboshwa wayesesiboshweni zothando wayesejokeni nokristu wayengenakuboshelwa ejokeni nalutho olunye wayeboshelwa ejokeni naye futhi lapho kuhola kwabuya khona ilapho ayedingeka aye khona kungakhathaleki ukuthi idlelo laliluhlaza kanjani lapha kulolu hlangothi noma lo hlangothi wayefanele ahambe ngendlela umholi nejoka laliya khona oh kulo busuku uma thina njengethabenakele likaBrenham besingaba kuphela iziboshwa kubuthina bethu uqobo bokuzazisa ephokophelweni yethu uqobo ukuthi sikwazi ngokuphelele ukuthi sizinikele futhi siboshelwe ejokeni kuye kungenandaba ukuthi lonke izwe licabangani ukuthi lonke izwe lenzani siboshelwe ejokeni ngezibopho zothando siziboshwa izinyawo zami liboshelwe ejokeni kakhulu kuKristu ngeke lukwazi ukudansa amehlo ami liboshelwe kakhulu ejokeni kuKristu kuze kuthi mina uma ngibona laba abahundula izingubo besimodeni emgwaqeni uphendula ikhanda lami inhliziyo yami iboshelwe ejokeni kakhulu othandweni kuye ngize ngingakwazi ukuba nothando lwalelizwe enhlobo intando yami iboshelwe ejokeni kakhulu kuye ngize ngingazi ngisho namanje ukuthi izipokophelo zami ziyini nje nomaphi la eholela khona ngolandela kosi ngizoba isiboshwa yabo uPawulu wayesiboshwa ngokuyikho wayengenzi noma yiphi inkulumo mbiko eyiphutha wayeqeqeshwa ngumoya ongcwele futhi ukuba alinde ezwini manje wayekade eqeqeshwe ngendlela eyodwa kodwa uNkulunkulu wayesemqeqeshe ngenye indlela manje waqeqeshwa ngumoya ongcwele ukuba alinde enkosini kungenandaba ukuthi izibhokophelo zakhe yayiyini manje ngizongisizwe ngumoya ongcwele nikhombise into ethize yabo manje ke sithathe isenzeko nje ngolunye usuku uPawulu noSila behla beza ngumgwaqo emzini othize lapho ababebambe khona imbuselelo nencane intombazane ekhwelwe amadimoni yayilokhu imlandela imemeza emva kwakhe futhi akungabazeki impela ukuthi uPawulu wayazi ukuthi wayenegunya njengompostoli ukuba khuze lo moya omubi uphume kulowo wesifazane kodwa nakaphela na walinda usuku nosuku kwaze kwathi khona manjalo mongcwele wakhuluma kuye wathi sekuyilo leli hora wayesethi-ke wena moya waphuma kuye yabo wayekwazi ukulinda enkosini futhi yilapho abantu abaningi kakhulu namhlanje beletha khona ihlazo phezu kwezwi baphuma bebenempokophelo zingaki izimvuselelo ezishiywe zifadalele ngenxa yento enjalo ngoba umvangeli akalindi ukubabone ukuthi inkosi izothini abanye babo bathi boza ngapha futhi bahamba kahle manje ngoba inhlangano yobumbano yathi hamba nomoya ongcwele uyosho into ethize ehlukile nokho impokophelo yomuntu ukuba abe yigosa lombuso noma enye into ethize noma ilunga elithize lidala noma umbhishobhi othize noma into ethize izomdonsa kufanele uhambe futhi nokho kwaza ngcono umoya ongcwele uthi hamba lapha yabo ushelwe ejokeni lenhlangano yakhe uyisiboshwa emhlanganweni kodwa uma ebotshelwe ejokeni kuKristu uholwe ngumongcwele nabo yena boshelwe ejokeni siboshwa akwenzi nayimuphi umehluko ukuthi noma yini enye ithini yithusi elikhenyezayo nensimbi enginethayo kodwa kuphela iphimbo likaNkulunkulu futhi ukhuluma kuphela uma liphuma akasho lutho omunye uthi umfowethu Jones, umfowethu Robert, noma abanye la madoda amakhulu ezweni lakithi namhlanje njengoTommy Hicks noma uOral Roberts noma umfowethu Tommy Osborne abanye balabo bavangeli abakhulu uma omunye ubengathi awusho woza ngapha Tommy uyindoda enkulu kaNkulunkulu noma ora futhi nginomalume olelela ngapha oboshwe ngi futhi uyagula ufuna uze neno ngikholwa ukuthi unamandla okumphilisa yabo futhi mhlawumbe umongcwele uyothi kuye hhayi manje kodwa nokho ebunganini balowo muntu bubhezelekile kuhamba naye uma engahambi uba yisitha kulowo muntu Lo muntu uthi awu uye kusibani bani uphilisa lo mntwana noma lo mfana ngiyazi wakwenza futhi kade ngingumngani wakhe iminyaka uyabo futhi akeze endaweni yami kodwa uma ephoqwa ngumoya ongcwele kuba angayi ungcono angayi uma eboshelwe ethukeni kuNkulunkulu umngane wakhe amthandayo kodwa ungcono aholwe ngumoya ongcwele kuba aye lapho ngoba akuzi ukusiza ngalutho empeleni ngiba nezehlakalo kulokho isikhathi esiningi kodwa uPawulu walinda umoya nje ukuba umtshele ukuthi akenzeni linde emoyeni washo wama ngobunye ubusuku eshumayela futhi waphuma lapho wabona indoda eyisishosha futhi ikhona manjalo umoya wakhuluma kuye wayesethi ngiyabona kanjani na indlela efanayo abona ngayo ukuthi babezophahlazeka phezu kwesiqhingi yabo ngiyabona ukuthi unokukholwa ukuba uphiliswe yema ziyawo zakho uJesu Kristu ukusindisile yabo nakho lapho khona wayeboshelwe ejokeni angahle kuba wayebambe imbuzelelo yeviki lapho akukho lutho okwakwenzekile kodwa nokho walindele umoya ongcwele ukuba usho yabo wayeboshelwe ejokeni kuleso sinxuso manje wena uthi mpoli Brenham beka lokho kusho ngesonto ngawe kade ulinde sonke esisikhathi futhi kodwa khumbulani kwakungumoya ongcwele owakhuluma kimi phezulu lapho emgwaqeni wayesethi ngikuthumela emumva phakathi kwabantu abagulayo nabahluphekile yabo kungukulalela kumoya ongcwele angihambanga waze wangitshela ukuba ngikwenze ngangilinde isho nje inkosi ngaze ngathola isho kanje inkosi manje lokho kwehlukile yabo manje khona lokho kwenza umehluko yebo wayelinde izwi lenkosi wakunezelo umoya ukwenza kuphela ukuyala kukaNkulunkulu manje-ke uba isiboshwa sikaJesu Kristu bangani ukuba kuphela besingaba iziboshwa ngiyazi kuyashisa kodwa ngithanda ukusho amagama abangangababili abanye futhi abalengiswa uma ningathanda nginabacishe babe isithupha noma abayishiyagalombili ababhalwe phansi lapha kodwa ngithanda ukusho igama lomunye umlingiswa nje noma ababili asithathe isimilo sikamose wazalwa engumkhululi futhi wayekwazi lokho ukuthi wazalwa engumkhululi kodwa ngaphambi kokuba ngisho ngomose ngithanda ukwenza lenkulumombiko ukuthi uNkulunkulu njalo uzofanele athathe noma iyiphi indoda ezomkhonza ngeqiniso ukuba ibe isiboshwa sakhe indoda ezofanele inikele ngayo yonke impophelo yayo enayo yonke into eyiyo yonke into impilo yayo umphefumulo umzimba intando izibophelo nayo yonke enye into bese iba ngesiphelele isiboshwa kuKristu oyizwi ukukhonza uNkulunkulu ungahle uhambe ngokuphambene ekwehluleleni kwakho okungcono mhlawumbe enhlanganweni ethize ungahle ucabange ukuthi bebengakuphakamisa futhi bakunike into ethize enkulu ungahle uyibanekise kodwa utholani uqobo lwakho na uzithola wehluliwe emva kwesikhashana uNkulunkulu aze athole indoda evumayo ukuba isiboshwa kuye uNkulunkulu ufuna iziboshwa ubehlela njalo ekwenza ungahle ukutholisise ngombhalo indoda ezofanele ibe iboshwa kuKristu kumelene nanoma yini ngakho-ke ungeke waxhunyaniswa nanoma yini kodwa uKristu ngisho uyihlo unyoko umfowenu udadewenu umyeni wakho ngakho noma ubani uxhunyaniswe kuphela noKristu futhi yena kuphela khona-ke uNkulunkulu angakusebenzisa kuze kube yileyo nkathi ungeke uphuma ngezinye izikhathi ukhuluma ngesankahlu bantu nyabo ngizama ukunitholela ukuba nginikhulule kufanele nibe nendawo yokuqalela njengezinye izikhathi ubize abesifazane bephungula izinwele zabo futhi begqoka lezi zingubo futhi babambe futhi bagcine ukuzisho kwabo ukuthi bangamaKristu uthi leyo yinto encane awu kufanele uqale ndawo ndawo ngakho qala khona lapho ko-aphici bakho nabo futhi nizikhulule ekubukekeni kwezwe empeleni futhi bese uba isiboshwa kuKristu bese ke nje kulokhu kuqhubeka kuzikhulule ezintweni zonke kuze kuthi egcineni ulayini wokugcina ukhululwe khona-ke nini uyisiboshwa-ke ubambelela ngikuye yena ukubambe ngikuye. Manje uMose wayazi ukuthi wazalwa engumkhululi, wayekwazi lokho futhi niqaphele yini nempophelo uMose ayenayo, wazi ukuthi unina wayemtshelile laphaya njengoba wayengumzanyana wakhe. Akungabazeki ngenkathi uMose ingane encane ezalwa ukuthi unina wathi, uyazi Mose ngenkathi ubabayi wakho u-Amram nami sakhuleka njalo njalo. Sasazi futhi sibonile ezwini kwase kuyisikhathi sokufika komkhululi, futhi sakhuleka Nkosi uNkulunkulu sifuna ukubona lowo mkhululi. Ngobunye ubusuku iNkosi yasitshela embonweni ukuthi uyozalwa futhi uyoba ngumkhululi. Sasingawesaba umyalo wenkosi, sasingakhathali ukuthi inkosi yathini. Manje-ke sasazi ukuthi wazalwa ungumkhululi. Manje Mose sasazi ukuthi sasingeke sikukhulise kahle. Manje khumbulani, babekade besezansi lapho iminyaka engamakhulu amane eGibhithe, yabo. Futhi sasibona ukukutholela into ekahle, imfundo ekahle, ukuqeqeshwa kukahle. Ngakho ngakuthatha ngase ngikufaka esikebheni esincane, ngase ngikubeka phandle eNayili. Futhi kuyisimanga kanjani ukuthi imisinga yehlisele leso sikebhe esincane ezansi sidabule emhlangeni nasemabungeni, futhi yasehlisele ezansi ngqo kuqhele ngamamayela, futhi yasijikisela ngqo esigodlweni sikaFaro lapho yakhe ndodakazi kaFaro yayikhona, lapho idamu layo lokugezela lalikhona. Nokuthi ngazi kanjani ukuthi wayezodinga owesifazane ukuba akukhulise. Futhi ngalezo zinsuku kusobala babengenawo la mabhodlela ukukhulisa izingane ngawo. Ngakho wayezodingeka abe nozomncelisela ingane. Ngakho futhi uMiriam ngamthumela ezani futhi wama lapho wayesethi, ngiyazi lapho engingathola khona ozoncelisela ingane, futhi uyafika wayesethatha mina. Futhi Mose iminyango yonke ivaliwe esithandwa, usuneminyaka eyishumi nesithupha ubudala manje, futhi uzoba yindodana kaFaro, futhi sokulumbe uzoba ngumkhululi ozokhipha abantu lapha. Impokophelo kaMose iqala ukukhula, ngizotadisha mama, ngizotadisha konke engingakutadisha. Uyazi ukuthi ngizokwenzani, ngizotadisha ukuthi ngingaba kanjani indoda yezempi, futhi ngizokwazi ukuthi bakhishwa kanjani laba bantu lapha. Ngizoba induna enkulu umbhishophi, ngakho ngizokwazi ukuthi kwenziwa kanjani, futhi ngizokukhipha, ngizothola i-PhD noma i-LL yami, ngizokwenza njengofata Tiniki umana-ke nazifunda izincwadi zakhe kulungile, uzokhulula onke amaprotestane niyazi, futhi uba nguye qobo lwakhe. Ngakho lo mpristi omkhulu eminyakeni eyadlula ufata Tiniki anoke nithole incwadi yakhe futhi niyifunde, bambiza ngobaba ungumfowethu Tiniki nje okwakuyikho, asibizi muntu ngobaba kanjalo. Ngakho sithole ukuthi wayezofunda iBhayibheli ukuze akwazi ukuphumela lapho, futhi afakazise ngokuthi akhethe yonke inkolo yamaprotestane bese ekwenza konke kube yikatolika. Futhi ngenkathi eyofunda iBhayibheli umoya ongcwele wethela kuye, futhi wathola umoya ongcwele, futhi manje-ke uba ngomunye wawo. Manje ngakho-ke qaphelani lokhu ukuthi uMose wathola konke ukuqeqeshwa ngoba wayazi, wayekhaliphe kakhulu, efundiswe kakhulu, ehlakaliphe kakhulu, kwaze kwathi akukho muntu wayekwazi ngisho nokufundisa amaGibhithe. Kwaze kwathi wayekwazi ukufundisa ososayensi bawo bezokusebenza kwengqondo, wayekwazi ukufundisa izinduna zawo ukuthi ezempi ezinamandla zaziyini. Wayeyindoda enkulu, nabantu babemesaba uMose ngenxa yobukhulu bakhe. Oh, ukufunda okuphakeme okunjepho, hey, wayengubhishophu omkhulu noma mhlawumbe njengophapha, wayengumfo omkhulu, futhi wayeyindoda enamandla. Futhi wayazi ukuthi wayezalelwe ukwenza lokhu, futhi wayeqeqeshiwe enempokophelo ukuba akwenze. Njenganamhlanje nje angisho ukuthi amadoda aqeqeshwa kulezi kole angisho ukuthi njengoba ephande lapha eNtshonalanga manje azokwakha isikole sesayethi ezenkolo samadola ayizigidi eziyikhulu namashumi amahlanu yabo iPentecostal isikole samadola ayizigidi eziyikhulu namashumi amahlanu Imina lokho kufanele kube izimishini ensimini yabo yabo kodwa noma ngabe yini benzani uma bephuma lapho na bayini na isikejane sezintekenteke impela nje futhi ke baphuma kanjalo bekuhlala njalo kunjalo bonke futhi lowo ngulayini ufanayo yabo Manje siyathola ukuthi ngenkathi uMose kukho konke kuqeqeshwa kwakhe futhi namhlanje nakho konke kuqeqeshwa benza ababhishophi abakhulu nokunye nokunye enkulu impokophelo ephakeme sizokwenzani na izimpokophelo zethu ziba yinje cishe njengalokho ekaMose eyayikho yabo uNkulunkulu ngaphambi kokuba athole indoda ibe sesandleni sakhe wayefanele ayihlubule impokophelo yayo wayefanele ayihlubule konke kuqeqeshwa kwayo Waphuma futhi wakhulula wabulala umgibhethi oyedwa futhi yena futhi ngenkathi enza wathola ukuthi wayesephutheni wayengenaki ukwenza lokho kwakungesikho ngaleyo ndlela noNkulunkulu wafanele amkhiphele ehlane ogwadule indawo ewugwadule niyaqaphela ukuthi ukuqaka kanjani laba laba bafu uNkulunkulu abatholele umlayezo ubayise ogwadule wathatha uPawulu wamisa ogwadule ukuwamqeqesha ukumtshela ukuthi wawuyini wonke lo mbono omkhulu phandle ogwadule phuma uye ogwadule olthize futhi wahlala lapho uNkulunkulu waze wakwazisa ngokugcwele ukuthi akenzeni Isikhathi sikaMose wamkhiphela ogwadule wamgcina phandle lapho eminyaka engamashumi amane wayesemhlubula konke okwesayensi yakhe ezenkolo nawo yonke impokophelo yakhe isikhathi esinjepho ukuthi wayekwazi ukubuka emumba bese ebona ukwahluleka kwakhe nokuthi sikanjani thina kulobu busuku besifanele senze into efanayo uma sibona impokophelo yethu Bukani umkhankaso wokuphilisa futhi nibone uma inkosi yenza okuthize eminyakeni embala edlula ngokuqala ukubuyisela kokuphilisa kwabagulayo nokunye nokunye wonke umuntu zonke izinhlangano yingenxa yokuthi akuzange enhlanganweni yabo babefanele babatholele umphilisi futhi senzeni na ake sikubuke umzuzwana nje Senze into efanayo eyenziwa uMose. Siphumile futhi sazama kanzima kakhulu ukukhiqiza uhlobo oluthize lwesimangaliso. Ngancibilikisa isifo ngegazi esandleni sami futhi ngakhiqiza isimangaliso. Niyabofuna sinani na amanye amadoda esebunzimeni obulukhuni kangaka esebhidlikile futhi abayizidakwa ezivamile eguliswa imizwa futhi wathola imiqondo yawo futhi avala kusuka le emumva inqubo ekuphokopheleni kwaPentecoste abuyela ekwenzeni izinhlangano nezinto futhi niyabo senzeni na Sabulala ngokuceka cishe umkhiphitho oyedwa kunjalo futhi sizamile sibe sebunzimeni sikhokhile sishikashikekile sikhubeka ubusuku bonke kulunqu emihlanganweni nomkhuleko saze asangabe sisaba naphimbo futhi sizama ukukhiqiza into ethize futhi sizishumnela into ethize nazo zonke lezi uhlobo lwezinto futhi ndikuthola kungukwehluleka nya sidinga ukubuyela egwadule kunjalo yebo mnumzane imihlangano yamagqempu nemizabalazo yingani ningavele niyeke nje yilokho abenifanele nikwenze niyabo nibuyele emumva bese niyayeka kungani senze into efanayo abayenzayo into efanayo eyenziwa nguMose ayisisizi ngalutho emva kweminyaka engamashumi amane wazithola eseyisiboshwa ezwini kaNkulunkulu sizama ukwenzani na nxa isibusiso esikhulu siphuma nesibonakaliso sazo zonke lezi zinto ezinkulu uNkulunkulu asitshele ngazo ukuthi sifanele kanjani ukuba sizalwe ngokusha ukuthi simemukela kanjani umoya ongcwele umbhaphathizo egameni likaJesu Kristu nazo zonke lezi zinto lapha niyabona abantu esikhundleni sokuhlala kulelo zwi sifakwe amahanisi kulo bezali na baqala ngesichasiso esingesabo sehlelo esibonwa ngokucabanga kwengqondo esase sivele sehlulekile futhi bazama ukukhiqiza into ethize ukuba ibukeke injengeqiniso kungcono nginqamule khona lapho yabo ngiqinisekile ukuthi ngihlaniphe ngokwenele ukuba nazi ukuthi ngichaza ukuthini yabo kodwa ngani bukani ukuthi kwenzeni kucabangeni sinani kulo busuku kodwa isizwe esikhulele abantu abahlelile abaphika imibhalo kaNkulunkulu abayobiza ukuphila kwamoya ongcwele ngokuthi kwakungukufunda ingqondo abayobala abanjalo ukuba bangene ebandleni labo futhi bangeke bakuvumele ukuba uphathe izwe lilodwa lenzalo yenyoka ukuphepha kwaphakade nezinto umoya ongcwele ozembulile futhi wafakazisa ukuthi yizwe ngiphosele inselelo nenselelo ukuba beze futhi bakufakazise kimi ukuthi uyiphutha banani na into efanayo uluza ayenayo bonke babo yabo babulela ngokuceka umgibhithe yini ufanele kwakuyini na mhlawumbe wenza indoda ethize ukuba iqale iyeke ukweba noma mhlawumbe ihlale ngokwethembeka kumkayo kodwa wenza ini emva kwalokho na ilunga lebandla woza ujoyine iqembu lethu yabo leyo ndoda efile enukayo yayiyona nto kuphela eyo ikhomba ngomunwe wayo yempumelelo yayo yeminyaka engamashumi amane yokuqeqeshwa umgibhithe onukayo elele lapho esebolile futhi efile leyo ndlela ukuthi akube ngayo kulo usuku into kuphela ezingayikhomba kunembuselelo esiwelile kubizwa kanjalo isikhejane esinukayo ngamalunga ebandla esingazilutho ngonkulunkulu ngonoma ilawu belingazi ngobusuku baseGibhithe kunjalo lelo liyobatshela ngezwi kaNkulunkulu bathi angikholwa lelo bathi angikhathali ukuthi bathini angilikholwa niyabona yabo leyo into embi kabi ukuba udingeke ukhombe emumva kuyo ngabo bonke ubunzima nemizabalazo nayo yonke into esinayo mhlawumbe besingakhomba isikole esikhulu kodwa sifile besingakhomba intangano kodwa ifile yanuka ifana nje lento yokuqala esahosheka kuyo njengengulube iya ekuzibhiqeni kwayo nenje emhlanzweni bayo uma sibuyela emuva umgibhithe oyedwa ofile akugabazeki ukuthi kodwa omunye wathi Mose awusenakho okunye ukubazwela abantu na wabizelwe lokhu omunye umuntu owayemazi uMose wayazi ukuthi wayebizelwe lokho futhi ulahlekelwe ukubazwela abantu na wakhaba umnumzane awukho ngani phandle uwele wenza lokhu naku ukuthi kungani ungekho phandle lapha uzama lokhu na futhi awuqhubeki ngani nabo bonke abanye na uMose wayephandle lapho ehlutshulwa waze waba nezinhlakalo esihlahleni esiwuthayo esamemezela izwi nginguNkulunkulu ka-Abrahama u-Isaka noJakobe futhi ngiyazikhumbula izithembiso zami futhi ngihlile ukubakhulula ngithuma wena ukuba ukwenze kwakuyilo koke ulibonile izwi hayi impophelo yabantu noma izifiso zabantu wayeseba yini ke na akaba ngesafuna ukubhekana namaGibhithe akaba ngesafuna ukubhekana nalento kodwa uba isiboshwa amen iminyaka engamashumi amane nokubaleka ehlubula kwehla kodwa manje-ke uba isiboshwa esihlahleni esibuthayo Mose onamandla nabo bonke ubuhlakani bakhe iBhayibheli ithi uMose wayeyindoda enamandla ngezwi nangesenzo ezansi eGibhithe kodwa bhekisisani ukuthi usiyazi wazenkolo onamandla wenzani ebukhoneni besihlahla esibuthayo wavuma kuphela kungabi nakhono kwakhe ngenkathi ebone inhloso yangokoqobo kaNkulunkulu wavuma ukuthi wayengenakhono lokukwenza unokho wayekekeshwe kuyo yonke isayense yezenkolo ababengamnika yona wayekekeshwe esikoleni sabo esedlula zonke kodwa nokho wayengenza ngenkathi leyonto yomlilo ilenga lapho esihlahleni na wathi angikwazi ngisho ukukhuluma kuye Oh, singing Ubani, Ubang Yambina, Yabo. Kumikatosa, Komosa, if one of Kuluman, Abu, the Sabuda, and a weapon is shown as Tatulozako, who take two, and Tabatin, 14 Funa, Ukulumago, Agawazang and Shonukulum.
I are elected prisoner, I elected prophet.
Ekinene isibonelo esikhethiweyo umprofethi okhethiweyo njengoba nje lo Paulo wayekhethiwe uMose wakhethwa umkhululi kwase kuthi-ke ekugcineni uNkulunkulu wayenesikhonzi sakhe esikhethiwe isibotshwa sikuye oh halleluya wenyakaza kuphela njengoba izwi kaNkulunkulu lamnyakazisa ngiyothi ngithunywe ngubani na nginguye ngizokwenza kanjani na ngiyakuba nawe Yebo Nkosi, ngoba usho nje ilapha, oh hey, lokho isiboshwa. Uhamba ngokuphaka ngokuphikisana nokucabanga kwakhe okungcono manje wayekade eqeqeshelwe ukukhuza impi zikhembe phezulu ngobuso eqeqeshelwe kuhamba izinqola zamahashi zonke ngomumo mikoto phambili sasenani ukungamela kanjalo-ke lokho kwakungukuqeqeshwa kwakhe. Kodwa wathi ngizosebenzisani na wathi unani ezandleni sakho na induku uNkulunkulu wenza izinto ezihlekisa kakhulu ngezinye izikhathi emqondweni womuntu niyabo aphatha induku ngesandla sakhe wanqabulenga eseneminyaka engamashumi ayishiyagalombili ubudala umkakhe esemyuzini umfanyana ehlezi enqulwini yakhe ezincane zingalo ezindala ezithethezelayo zilenga induku ikhanda lakhe nje limi mpo ukuba wayeno-isho kanje inkosi ngani na ekugcineni wayesethole kubambelelisa okwehange wayesiboshwa ngizonyakaza kuphela uma yizwi linginyakazisa ngizokhuluma kuphela lapho yizwi likhuluma khona uyaphi nangi nokuthunywa kokukodwa kuba ngimi phambi kwafaro futhi ngikhombise ngale nduku ukuthi uNkulunkulu ungithumile amen uzokwenzani emva kwalokho na uzohlinzeka into elandelayo emva kokuthi ngenze lokhu nakho lapho khona unento eyodwa kuphela ukuba uyenze isinyathelo sokuqala lobusuku zinikele yiba isiboshwa ungazicabangeli ngesingawe noma enye into ethize yiba isiboshwa uMose kuba isiboshwa wavuma ukuthi wayengakwazi ngisho nokukhuluma igcineni ngenkathi uNkulunkulu ezemthole waba sezandleni sakhe lapho wayenganyakaza khona kuphela lapho uNkulunkulu ayemnyakazisela khona lapho wamtshela yizwi wayazi ukuthi kwakuyizwi khona-ke wazinikela ezwini nomoya ongcwele lapho uNkulunkulu waphaka uMose amahanisi entandweni kaNkulunkulu leyo hito efanayo wayenze kupawulu kunjalo na wafaka upawulu amahanisi ingane lekhaya eligqekhwile ijuda elibhuqayo one-PhD ne-LLD kubhalwe yonke indawo kuye kodwa wathi ngizomkhombisa ukuthi yini azoyihlushelwa ngenxa yezwi niyabo futhi kwase kuthi-ke upawulu wetezi lapho futhi ebona izwi futhi ebona ukuthi lowo kwakungujesu khona-ke waphambili izandla zakhe wayeseba ngofakwe amahanisi kuye uthando kankulunkulu lwamfaka amahanisi ezwini uzophatha igama lami phambi kwabezizwe waye lapho-ke mose nginguNkulunkulu wawoyihlo ngingunkulunkulu ka-Abrahama u-Isaka noJakobe ngiyakhumbula ngabethembisa ngesikhathi sesithembiso sesiseduze futhi ngiyazibona izinhlupheko zabantu bami ngiyasikhumbula isithembiso sami futhi ngihlile ukuba ngikufake amahanisi uyazi ukuthi izilathini ngikufake amahanisi ukuba wehlele lapho ngangifake amahanisi ngamandla ukuba wehlele lapho futhi ukhulule abantu bami futhi uphathe leyo nduku ngesandla sakho njengofakazi ngoba ubone isimangaliso senziwa yiyo njengodavide nje ngendwayimane nabo wafaka amahanisi iqobo lwakhe futhi wehla ekugcineni uNkulunkulu wayenendoda eyayimthobela isifakwe amahanisi kuye futhi yayingenakunyakaza yaze yanyakaziswa yizwi likaNkulunkulu ukuba abantu bebezokwenza lokho nje namhlanje manje-ke wayeisibotshwa sakhe isibotshwa sothando siboshelwe ejokweni esibophweni sothando noNkulunkulu njengopawulu wayeboshelwe ejokweni esibophweni sothando kuNkulunkulu njengopawulu nje bobabili beqeqeshwe ngendlela efanayo umose eqeqeshiwe niyazi ukukhulula abantwana bakwa-israyeli ngamandla empi Paul waqeqeshelwa ukubakhipha ezandleni zamaRoma futhi abakhulule ngamandla akhe ayimpoqo amakhulu ezobufundisi ezweni. Ngalolo suku izikole ezinkulu zokuqeqeshwa uqubuka phansi kwagamaleli. Futhi bobabili baya ogwadule babuya sebengamadoda ahlukile. Bobabili babona into yomlilo. Futhi bobabili babengamaprofethi kunjalo na. Bobabili abaprofethi. Futhi bobabili kwakhulunyiswa into yomlilo kunjalo impela bezela ukuba mkhululi. Babelapho baya ogwadule bashiya amakhaya abo baze beya ogwadule ukuba bayothola bashiya abantu bakubo nayo yonke into ukuba bathole intando kaNkulunkulu niyabo. Babeqeqeshwe ngendlela eyodwa uNkulunkulu ngobaguqulela kwenye futhi babefanele babe isiboshwa esiphelele ukuba bangenzi ngendlela ababefuna ukwenza ngayo kodwa benze ngendlela uNkulunkulu ayebafuna benze ngayo. Nguyani izolo namuhla naphakade sisenayo eminye imizuzu eyishumi lapho ukwenza laba nangizofinyelela komunye umlingiswa ngokushesha. Ngibona oyedwa phambi kwami manje igama lakhe nguJosefa. Wayeyindodana ekhethiwe, wayengumfanekiso ophelele kaJesu Kristu. Wazalwa engumprofethi ongumprofethi naye yabo. Futhi manje wayekwazi ukubona umbono futhi ngenkathi esengumfanyana nokho wabona umbono ngaye uqobo ehlezi esitalweni sobukhosi bafowabo bemkhothamela niyabo. Kodwa bhesisani uba kwazi sengathi wayengumfo omkhulu niyabo bonke. Kodwa uNkulunkulu wadingeka enzeni na, wenze into efanayo ayenza kubo bonke abanye ngoba Mose wayengumkhululi, uPaul wayengumkhululi, futhi manje uJoseph wayengumkhululi, wazenisa abantu bakubo endaleni. Wathi ekenzeni uNkulunkulu kuye na, wamfaka etilongweni, wamfaka ngqo etilongweni, yebo mnumzane. Khumbulani wathengiswa ngabazalwane bakhe kumGibhithe, futhi bamthengisa kuPotifari. Nipotifari umnika inkululeko encanyana futhi into yokuqala niyazi leyo yasoswa kuye futhi nango eteza etilongweni khale khale uNkulunkulu wadingeka akuhlubule. Manje gabhelani kodwa zonke isikhathi ngiyakholwa yena ekulelo tilongo wayekhumbula ukuthi umbono wathi wayezodlala esihlalweni sobukhosi ngafowabo wayezomkhothamela ngoba wayazi ukuthi isiphiwo sakhe sivele kuNkulunkulu futhi wayazi ukuthi sasifanele sifezeke ukuba kuphela besingakugcina lokho emqondweni wethu nangokwezwi likaNkulunkulu ukuthi ngalezi zinsuku zokugcina uzoba nebandla, uzoba nabantu nalezi zinto azethembisa uzozenza. Wabuyozenza futhi ziphila esikhathini silapho uzama nje ukuthola thina ukuba sibe yiziboshwa zangempela. Manje sikhiyelwe naye ngizwe loculo elidala eliculayo futhi manje-ke ngizivalele noNkulunkulu. Ngifuna ukuvalelwa noNkulunkulu manje lapho engicabange khona ngalokhu ngokuvalelwa noNkulunkulu lotho olunye futhi unyakaza kuphela uma uNkulunkulu ethi nyakaza wenza kuphela njengoba ethi uNkulunkulu yenza. Niyabo khona-ke uvalelwe noNkulunkulu. Manje khumbulani wayecabanga waba futhi ngokuhluleka nya kuye uqobo konke lokho ayekwazi konke lokho ayekuqonda nawo yonke into kuba ngokwehluleka nya akusebenzanga. Wafa waphansi kwesimo uya lapho ekutheni akukho muntu owayemlalela wayesiboshwa. Niyabo wafa kwesimweni ukuthi abangakholwa babengezi ukukholwa. Niyabona ukuthi ngichaza ukuthini na, inkonzo yakhe yayingasebenzi. Abantu baphendula ikhanda labo babengamnaki etilongweni. Yayizosiza ngani inkonzo yakhe na? Wayengathi ame emigoqweni yetilongo futhi abashumayeze babehla ngomgwaqo. Niyabo kodwa uba isiboshwa noNkulunkulu wamgcina eyisiboshwa isono laze lathola ukuthi liphendule kahle. Wathi nansi indoda yami uDumo ukuyehluleka nya. Ekugcineni uNkulunkulu weza kuye esetilongweni lakhe njengoPawulu njengabo bonke abanye weza kuye. futhi wasebenzisa isiphiyo ayemnike sona ukumkhipha lapho kunjalo wamkhipha etilongweni lakhe. Wenzani na? Wathi nje angamkhipha etilongweni lakhe, waphiwa amandla inkosi, inkosi yakhe ukuthi wathele eceleni kwayo aye phansi kwayo. Wakhishwa endlini yetilongo futhi waphiwa amandla kwaze kwathi noma yini ayisho yayifanele yenzeke. Amen. Etilongweni lakhe wayekhumbula njalo njalo wazalelwa inhloso wayezohlala eduze kwenkosi. Bonke abanye babo wayezoguqa ngedolo kuye umbono wakhe wamtshela kanjalo. Amen. Kodwa ngaphambi kokuba umbono wakhe ukwazi ukugcwaliseka ngokuphelele, wayebe yisiboshwa. Amen. Futhi manje-ke uba ngumbusi. Futhi ngenkathi ephuma endlini yakhe etilongo futhi uba isiboshwa esezwi kaNkulunkulu ukuthi wayekwazi kuphela ukusho lokho uNkulunkulu ayekufake emlonyeni wakhe ukuba kusho. Khona-ke uNkulunkulu wahamba ngaye. Qaphelani ukuthi uMose wayenamandla okubopha amakhosana kaFaro ngokuthanda kwakhe uqobo. Uma nithi kule ntaba ngokuleka wayenamandla okubopha amakhosana kaFaro. Noma ngabe ayengabadikoni noma amakhosa noma angabamele bakahulumeni noma ngabe ayeni. Wathi ngiyanibopha futhi ayeboshwa kwakuyilokho wayekwazi ukukwenza ngezwi lakhe uqobo ngenjabulo yakhe uqobo. Amen. Odume uNkulunkulu. Oh, cishe ngiseneminye nje imizuzu emithathu ngiyaligcina izwi lami. Manje siyathola ukuthi uba isiboshwa kuNkulunkulu esuka ekubeni isiboshwa ezweni esuka uPawulu indlela efanayo noMose indlela efanayo esuka ekubeni isiboshwa ekucabangeni kwakhe uqobo kuya ekubeni isiboshwa kuNkulunkulu. Futhi ngenkathi ephuma wayenamandla kaNkulunkulu, futhi ngenkathi eba nguPawulu, ngenkathi ukucabanga okudala kukaMose wakunikela futhi wahlutshulwa khona uba isibotha ezwini likaKristu, wayekwazi kunyakaza kuphela nomaphi lapho. Wena uthi uKristu wathi ukuthikwa ngenxa kaKristu kuyingcebo enkulu kunaleyo yaseGibhithe. Ngakho wayeyisibotshwa kuKristu njengoba nje uPawulu wayenjalo. Kumulani bonke bobathathu babe ngabaprofethi yabo futhi babefanele bahlutshulwe ucabanga kwabo uqobo ukuze babe isiboshwa entandweni nezindlela zikaNkulunkulu. Manje-ke siyakhumbula manje ukuthi wayenamandla okubopha ngezwi lakhe uqobo, wayenamandla okukhulula ngezwi lakhe uqobo. Wayengathi ngiyakukhulula egameni lenkosi yami. Amen. UFaro wenza uJosefa waba indodana yakhe. UKristu wenza ezakhe iziboshwa zothando amadodana akhe futhi uwapha amandla into efanayo ayenayo. UJohane ongcwele weshumi nane eleshumi nambili okholwa yimi yabo, imisebenzi engiyenzayo mina nawe uyakuyenza ngisho neminingi kunalo uyakuyenza. Manje isiboshwa sothando kaKristu siba nesiphiwa amandla inkosi yaso enguKristu. Amen. Futhi phinsile ngithi kini, uma nithi kule ntaba nqukuleka futhi ningangabazi enhliziyweni yenu kodwa nikholwa ukuthi enikushilo kuzofezeka nizoba nakho enikushilo. Uma nihlala kimi nezwi lami likini, uma niboshelwe ngejokeni kimi ngoba yena nezwi lakhe uyafana. Ekaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi waba inyama wakaphakathi kwethu, nguyena izolo namuhla naphakade. Uma nihlala kimi hayi phakathi lapha nalapho, nihlala kimi nezwi lami likini. Celani enikuthandayo noma nisho enikuthandayo niyakwenzelwa khona. Wayenamandla. Qaphelani, ngaphambi kokuba aphume wayefanele akhishwe futhi aphucwe. Izinto ezimbalwa zazifanele ziphucwe zisuswe ngaphambi kokuba ahlangane nenkosi yakhe. Niyabo. Oh, uNkulunkulu ngezinye izikhathi ukhipha abantu bakhe kanjalo futhi aphuce asuse ezimbalwa zezintando zabo uqobo, abakhombise ukuthi bangeke nje benza abebefuna ukukwenza. Niyazi ukuthi ngichaza ukuthini, abekho enkululekweni ukuba benze abafuna ukukwenza. Ngaphambi kokuba bangene ngokugcwele emandleni futhi babe isigqila sothando kuKristu, kufanele baphucwe kususwe bese bethulwa-ke. Ngezinye izikhathi ubayisa ogwadule ukwenza lokho kuba abaphuce kusuke bese ebakhipha-ke ogcotshiwe ukugcwalisa inhloso abagcobele ukuba babe yiyo. Niyabona ukuthi ngichaza ukuthini na, bazalwane? Sisesikhathini sokuphela. Kumbulani zonke ezinye izikhathi akwenzile. Ubehlala njalo edingeka ukuba athathe indoda futhi ayenze isiboshwa kuye, ishiye okungokwayo. Yadingeka ishiye yonke into eyayiyazi, ikhohlwe yikho konke okokuqeqeshwa kwayo okuningi, yonke into, ukuze yazi intando kaNkulunkulu nokulandela uNkulunkulu. Ingeke yalandela noma yini indoda ezoyenza noNkulunkulu isikhathi esifanayo, kuphambene kakhulu okunye kokunye. Ungeke waya ePumalanga nasentshonalanga ngesikhathi esifanayo. Ungeke waya ngakwesokudla nangakwesokunxele ngesikhathi esifanayo. Ngeke wenze okulungile nokungalungile ngesikhathi esifanayo. Ngeke walandela indoda noNkulunkulu ngesikhathi esifanayo. Qhaba umnumzane kuphakathi kokuthi ulandela uNkulunkulu noma ulandela indoda. Manje bese-ke uma ulandela uNkulunkulu futhi wazinikela wena uqobo kuNkulunkulu, bese-ke uba yisiboshwa kulowo uNkulunkulu, kulelo zwi, kuleyo ntando, akunandaba ukuthi noma yini enye ithini, uba yisiboshwa kulo. Lalelani, sisesikhathini sokuphela, futhi ngingasho lokhu ngokuzithoba nenhlonipho. Njengoba imizuzu yokugcina ethi ayibe mibili, isintanta idlula. Bukani, lokho uNkulunkulu ngowami umbono azokwenza futhi afanele akwenze, nazokwenza ngalolu suku lokugcina. Ngokuthola ithuluzi lesivuno, uzofanele athole ithuluzi kubhula iphansi lendlu. Noma imuphi umlimi uma eya ezivunweni sakhe, uzofanele abe nethuluzi lokukwenza ngalo. Impela uzofanele abe nesikela elibukhali noma into ethize, ithuluzi lokusebenza elithize ukubhula okusanhlamvu nesivuno esivuthiwe. Nkulunkulu, sithathe sifake esandleni sakho, senze sibe izinceku eziyisibopho sothando lwakho, sisebenzise sibe yithuluzi ukuletha ukuqonda kulona onesono umhlaba oqalekisiwe esiphila kuwo namhlanje, ukuthi uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade. Ngesingami Nkulunkulu, uma ngibe isiboshwa, uma bonke abazalwane bami bengala, uma bonke abangani bami bengala, ngifuna ukuba isiboshwa sikaJesu Kristu nezwi lakhe, ukuze ngifakwe amahanisi ezwini lakhe ngomoya ongcwele, ukubona umoya ongcwele wenza izwi likaNkulunkulu liqiniswe ngezinto ezifanayo athi ziyokwenziwa. Ngifuna ukuba isibotho sikaJesu Kristu asikhuleke. Angazi noma kulo busuku namakhanda ethu egotheme uma leyo mpokophelo esinayo yokuba ngenye into ethize, noma mhlawumbe yento ethize esingahle siyicabange ibe yinto engukuzazisa. Angazi noma besingeke yini nje sathi ukuyibeka eceleni leyo. Angazi noma omunye umfana osemncane lapha kulo busuku aqalaze athi, ngizoba nguye uma sengikhulile, ngizoba yinto ethize thizeni. Angazi noma ubungayizwa yini intando kaNkulunkulu inyakaza empilweni yakho futhi ithi qhabo qhabo, izibhokophelo zami sezilahlekile manje. Ey'nsukwini ezimbalwa ezedlule umoya ongcwele ubukhuluma kimi, ngifuna ukuzinikela kuNkulunkulu ukuba ngibe yithuluzi lokusebenza lokubhula lalolu suku lokugcina. Enye intombi engahle ibe nezibhokophelo zesimilo seninikazi elikahle, noma mhlawumbe kube amakhosazana amahle amancane, noma mhlawumbe sukulumbe wenze iHollywood ibe ngumsebenzi wakho owufundele. Angazi noma awuvumi yini manje ukunikela impokophelo yakho ebukhoneni bukaNkulunkulu nezwi lakhe, uzwe ubizo lukaNkulunkulu empilweni yakho uqobo. UNkulunkulu uyakwazi ukuthi ungubani. Angazi noma angaba khona yini umfundisi oseduze noma inceke isisebenzi ndawo ndawo ebandleni ngingena lapha nje kanye ngasikhathi. Angazi oyedwa kwabathathu babantu abahlezi lapha kulo busuku, kodwa ngilenqotshana encane elapha. Angazi noma ube ngaba khona yini umuntu onjalo ukuthi ubungavuma kuba uthi angikhathali ukuthi noma ubani omunye uthini sengisikubhila sikaNkuluNkulu manje ngizoshumayela izwi lakhe kungakhathaleki angikhathali ukuthini inhlangano yami iyangixosha ngisazolukhu ngihlala nalelo zwi ngizokwenza intando yami intando kaNkuluNkulu intando kaNkuluNkulu yami ngizoba isiboshwa kuJesu Kristu ngomsa wakhe nosizo ngizokwenza bangeni sisakhothamisa amakhanda ethu bangaki ona leyo mpokophelo kulo busuku na ungasiphakamisa isandla sakho leso esami nami nginikela konke namakhanda ethu egotheme manje kancane manje njengoba nikucabangisisa manje njengoba nikhuleka Nikusho ngempela na ngifuna ukuba isiboshwa ngithathe inkosi ngehlisele endlini yombumbi kulo busuku ngibhidlize konke bese ubuye uyangibumba futhi ezansi lapha. Baba wethu wasezulwini njengoba iculo liqhubeka kuba lidlale ngicabange ukuthi kungaba nenzuzo enkulu kakhulu ngalesi sikhathi ukuthi ngizongenela eculweni futhi ngikhulume kuwe umzuzwana nje njengoba abantu bayacabanga nginikela konke baba kwangathi singakwenza lokhu nokunjengalokho sengathi leli yithuba lethu lokugcina lokuba sikwenze Asizwe ngobuqotho sizetafuleni lenkosi njengoba kwakunjalo nezingubo ezigeziwe imiphefumulo egeziwe izintando ezigeziwe izimpokophelo ezigeziwe ukuba sizinikele thina uqobo futhi uNkulunkulu akathathe izwi lakhe asibophele ejokweni ndawonye nalo izwi likaNkulunkulu futhi kwangathi umoya ongcwele ungasithatha manje njengoba sizwa ijoka lithi khwaba ligaxwa ezinhliziyweni zethu kusukela kulobu busuku kuqhubeke ngikuthatha ezwini lakho manje ungacabanga ukucabanga kwakho uqobo cabanga imicabango yami cabanga intando yami ngizokuhola uNkulunkulu sibe ukuthi kuzoba yisehlakalo kithi sonke Lo bantu abasha behlezi lapha umyeni nenkosikazi nabanye bezoba umyeni nenkosikazi kunamadoda asekhulile ahlezi lapha lowo ngabefundisi kade bese emgwaqweni futhi Kosi nawu mfowethu Neville mina uya phezulu le ngelada izinsuku zethu seziyabalwa manje Izinyathelo zethu sezenziwa zicophelele kakhulu kunalokho esasenza khona siyaphekisisa lapho esinyathela khona asinjengokungakhulebeki sikhuluma ngokomzimba njengoba sake sanjalo kodwa Nkosi njengoba sibona ukuthi impilo esazokufa iyafiphala futhi akukho omunye azinye zezinyathelo zethu esiqinisekile ngaphandle kwakho unesandla sethu Manje uNkulunkulu sithathe uzosithatha na thatha izindlizo zethu nentando yethu kube sesandleni sakho uqobo futhi masibe iziboshwa kulo busuku ezwini ka kuKristu kwangathi singaphila izimpilo zokumesaba uNkulunkulu lapha Wangathi laba besifazane lezi zintombi lezi zinsizwa abafana namantombazane banikele impilo yabo uNkosi futhi kwangathi impokophelo yabo ingaba impokophelo ukukhonza uJesu Kristu futhi masibe isiboshwa somusa wakhe uNkulunkulu nentando siphe khona uNkosi Yiloko kuphela engikwazi ukukwenza Nkosi lamazwi amancane ephukile futhi ngethemba ukuthi uzowahlanganisa ndawonye ngokuyikho Imbangela kuyashisa phakathi lapha nabantu bafuna ukulalela kodwa ufudumele ngempela futhi abaningi bazodingeka baye ekhaya futhi baye emsebenzini kuse eli kodwa kwangathi lezo zimbewu zingabekwa enhlizweni yabo nje isiboshwa baye ekhaya bese bethi kunkosikazi njengoba ngaphambi kokuba balungiselele ukuguqa phansi futhi bakhuleke kule ntambama noma kulokhu ukuhlwa ngaseceleni kombhede babuke ngale komunye nomunye bathi sithandwa uthini ngalokho kulo busuku na ngabe sesibe iziboshwa ngempela kuKristu nentando yakhe noma ngabe sisebenza ngentando yethu uqobo na Kwangathi izinsizwe nezintombi ndawo zonke ikakhulukazi labo oze umlayezo lobusuku bazibuze lo mbuzo ofanayo ngabe ngiyavuma ukuba isiboshwa ngishiye ukuphila kwami uqobo na Usindise ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho kodwa oyolahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa yami uyakufumana Baba siyazi lokho ngokuthi ngibe isibotshwa sakho silahlekelwe iziphophelo zethu uqobo nezifiso zethu uqobo ukuba sifumane ezakho khona ke sinokuphila okuphakade siphe khona Nkosi Tito kuphela engiyaziyo ngokukunikela manje esandleni sakho futhi kwangathi kungathelela izithelo futhi uveza amathuluzi amakhulu esivuno sosuku lokugcina Abesilisi nabesifazane abafana amantombazane bazinikele entandweni kaNkulunkulu ephelele futhi babe iziboshwa zikaJesu Kristu othandweni lwakhe baboshwe ngezibopho zothando lobuNkulunkulu kuKristu sikucela egameni lakhe Asikuzwe nje lokho futhi namehlo ethu ecimezile nezandla zethu ziphakeme. Manje uma silokhothamisa amakhanda ethu futhi ngaphambi kokuba iculo lokusikhipha liculo elithi hamba negama likaJesu ngizocela ukuthi lo mfowethu wethu lapha ngiyalikhohlwa igama lakhe udade ofakaze ngombono obumnyama oza neno owaphiliswa futhi khumbulani ebuka emumva iveli yayingasekho ukukholwa kwakhe kwenza lokho sikhiphe ngomkhuleko ungakwenza mfowethu wethu na futhi ucele izibusiso zikaNkulunkulu phezu kwethu